navutishwa, oh navutishwa. Moshi pia napuliziwa. Navutishwa, oh navutishwa. Naishi kama paka nalishwa. Navutishwa, oh navutishwa. Haya mapenzi sitalipishwa. Navutishwa, oh navutishwa mama. Navutishwa, oh navutishwa mama. Sosi delivery, pombe kemikali, mapenzi halali,
mapenzi legit.
Nilikwanga silali hapo awali, kanairwa kuna amani. Hakuchi on fire, can't deny. Miguu zake unzunguka kama tire. Aki bend over, ni game over. Wanga na sosi mpaka naitisha sosa. Nakulishwe
matamu ya roho.
Naogeshwe,
oh mamu.
Ngoda mbichi navalishwe. Kidogo tu ninyonyeshwe. Dredi zangu zisokotwe. Shingo ni masajiwe. Nasanifiwa, naroliwa, kisha navutishwa. Navutishwa, oh navutishwa. Moshi pia napuliziwa. Navutishwa, oh navutishwa. Naishi kama paka nalishwa. Navutishwa, oh navutishwa. Haya mapenzi sitalipishwa. Navutishwa, oh navutishwa mama.
Navutishwa mama. Kuamka kung'ara na kukaa tu, kula mahaba ya kistarabu, na tabasamu bila sababu. Kitandani nafunzwa adabu. Kuka kukaliwa, kulala kulalia na nakulaliwa. Maisha ya gorofa, nikitoka kitandani naruka kwa sofa. Wi-Fi imelipiwa eh. Nadekezwa eh. Upara na papaswa eh. Nabembelezwa eh. Natulizwa eh. Uso nakaliwa eh. Nasanifiwa, naroliwa, kisha navutishwa. Mama, navutishwa, oh navutishwa.